yande joyno wittode e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Nder ko e kibaruji men ni hande won ñalane ko ittana ɗengal hawsankore ɗum waɗi battu mum waɗama lawol jeena ɓere ɗo nder galluñe me ni battu mum waɗama noon ni to hokkoɓe habaruji ɓe ɗangal hawsankore gaɗɗu battu joɗe kalen mabɓe noon ni nonnoon ni nder wuuro Douso kando ni hana hawjinaɓe hawju mairie e hawtade e golloɓe nder communeji noon ni e mbiyen ni hano daraniɓe ɓiɓɓe wuroɓe kamɓe ne kawri ɓe gaɗi hano battu mabɓe ɗum ɗo har ko ƴewata ni denol mbiyen habaru ko neɗɗo noon ni nonno hande e yewtere men pinnon ni hande en haalatana dow ko ƴewata lambana tampo na mane gonnon ni ko leydi noyi laabi seri a haali dow mum noon ni tokkumen noon pittol haalal nder kibaruji men. Hande woni ñalane ni ko ittana ɗengal hawsankore noon ni nder leyɗe duniya battu lawol jeenaɓere noon ni hikka hoore haala ko watta yeeso woni balla ka ɗemgal hawsankore ko hawta jonde nder jonde hana jam noon ni nder leyɗe duniya ONG mbiyen ni taga lammat kan sigili battugu noon ni nder galluñe me nani fama ka ministre kawjuɗo e fii jandigi leydi docteur Elizabeth Sherif o andini jadimin Hawa Ousmane.
Balla kaye min bawta gaddi dow ɗemgal hawsankore ko wadda nafaka dow jonde jam hakkunde himɓe joddiɓe hawtade e leñi e kana hawsankoɓe ngam leydi Niger no woodi leñi ɗuɗɗi ɓiri haalaji ɗiye min kaani min gaɗa komin gadda jonde jam e jaaki yeeso nder leydi Niger. Nder sigila laabi janginol leydi Niger minen goodi miya hokkugo ɗemle wuro sembi nder fii laabi janginol gol no ɗum fuɗɗirano demmu ɗum fuɗɗitama minen giɗi ɗemle wuro kokke daraja no andano demmum ɗum kan hollata ko dow jonde ko'e men min goni
ngam barke ñalane ko ittana ɗengal hawsankore ko woni hano ɗengal noga e jewɓere ni ko ɓuri haalede nder leyɗe duniya hokkoɓe habaruji ɓe ɗengal hawsankore ɓe gaɗi battu ƴoɗa kalen noon ni ko siriya ko fuɗɗa hano asawe nogay e nayi yaago nogay e jeego o lewru ut noon ni nder ñamey ɗum ɗo woni arande nder leydi Niger no waɗa kamɓen herme cuuɓe nder ɗuuɗal leyɗe afrique noon ni nani famaka goto nder garɓe to pottal ngal noon ni gazali abdou o fantini jadimin Omer Dawi.
Hawrinde hunde noon kono wooɗi sanne fuduto amin minen kokkoɓe habaruji himɓe no mbi'a ko rafi guineji gollitirɗi jamani ko firtata hawsankore ɓe goodi no hani himɓe paama ko ba guineji gollitirɗi jamani ko wiyete google na irmu duɗa firtata haala hawsankore no hiɗira non duno ba francire na engelire nen duɗa guineji gollitirɗi jamani firtata ɗum no handiri no hani himɓe paama ko wala fuu guineji gollitirɗi jamani ko wota firti haala hawsankore no hiɗira himɓe paama du ko firtol haala hawsankore har ɓangare andal no sani tawi kokko habaru on no wodi andal fuu no heɓan firti haala hawsankore
ardiɓe hawju mairieji noon ni e communeji ni e ardiɓe himɓe ɓe wuro Douso kamɓe kokka andal mbiyen jeɗɗire wittinde dow denol habaru ko neɗɗo noon ni sigila noon ko inditira wuuri noon ni sigila golle noon ko waɗete afrique yannage noon dow balla banque mo leyɗe duniya nani fama ka rachida aboubacar mbiyen ni kuɗise o fantini jadimin awsu abdourahmane.
Sigila amin indiraɗo wuuri o wona no tefe nder mum kan woni ɓeydude dimma tawraɓe ɗerol naabi en ɗereji ɗi gomnati andi titta e moy en ɗereji ɗu ni fa handen ɗi sarusuji gomnati o enda wawi jaɓi jokki gollire hawju jomum humti hana ɗum ɗo Niger tan fa e sarusuji gomnatiji leyɗe jaadiyankoje leydi Niger ji enda nder ekkintinore handen nde miɗen tefa du himɓe jokko sigila amin o endan hokkudem hoolare ɓe paama du koɓe mbi'i na habaru moɓe kokki fuu du wala nanowo habaru o enda
yaasi.
Hittana hikkani golleji gaɗaɗi e laabi tokketi noon ni kam boni nder leydi Niger ɗum ɗo ni to ɓoole mawɗi ko waɗa kam waddi fii o tilabiri himɓe no goni no andina dow fii laabi gere gonɗi nder leydi tilabiri bonuɗi nani fama ko woɓe pantini jadimini Boubacar Oumar tawaɗa toon.
Kodoro kaji beddol yaade tilbeeri hannden ni nomi hi'iri ɗi iɗi kaaja moƴƴineede yimɓe du no kaani ummilawaade noon no ɓuri nimsita ko waɗi ummilawaaki moƴƴinde ɗi arande ni looreeji ɗin nde ummowaake nannude are tilbeeri ɗo enden kodoro kaji ɗi enden ni awƴoɓe majji kulanti ngam seraaji ɗin enden fuu ŋoppitake kamɓe he ko'e maɓɓe iɓe mbi'a iɗi kaani moƴƴineede ko ŋoppiti fuu du saamanni noon ñande
ko
dow ko darata wuro tilbeeri ɓeɗo Isa Dorma harto kodorkoji kodorko arano on natirgol wuro ngon woni ida bengeldu ba rawani nduda wonna noma amma warde hande nido no fama ko ngol wadai non fu kodorko wonani e kilometra jego e wuro ngom sani wonna kala fu no helan saheli du fu no dan satormaji kewdi gallawol gon fu wala ko tokkete
wado kontornama
Deledi Niger ni golleji kewdi he ara gollitir nonni ko laabi e biyon kodorkoji nonni ko tobole hano mawdi gadudi nonni bonni jeddiji hano bittidi nonni waddi bonondaji maddi nonni dum wadi ni do fio nani famaka docteur Bill Hassanu jangino mawdo mo universite dan dikko dan ko lodo de maradi ufantini jadi min Moktar Hamadu
Les pluies sahéliennes
sont Tobole chakantaraje redu Sahel hande nino gaddana himbe sadormaaji re akka gese nabi en leydi chakantaraje dedu wati denne dabare mo ardibe kaani joddinde hisinde beddaaji di enda bonondaaji diele de enda kanni woni sembindinde kodor ko hoy gadate ko do majji ko jaajine ko watta celidi enda de gaddi diyam jiyan dan waawa yawtirde no waifu kodor ko hoy golle yaajinde makko nyaamata ceede sanne fodde de ko boni dum hojito golle den gande diyan da enden heli kodorko to dan wawa bonnude beddol gol enden nokkuje kewde dundu ceede nyaamata de kodorko koy jaajinama fadde to beede koy bona dum buytiran torra himbe der yaha wartaji mu
kulle kettede himbe nawtorto no der luube gallunje may nonni gada bonol hano labidi nonni dum waddi sadarma hano kebol majji de joni nanga joni hano fi on hano musolo mun hebama sabi dum woni don nanne no wodiri fi ko waddani lumobe e ciodobe nonni hoyirna nani ko wobbe pantini jadimin Zainabu Traore
Joni lamɗe yettama gan laabi ɗin bonnama ko laabi ɗin taƴuno sakur ton kaaji kecce wonana ujunaji joyi amma joni ba ujunere eko dekki dudana hokka niɗɗo nonduno tomato on yehino fa ujunaji sappo amma joni ɗum warti ujunaji joyi e albecce dudana wodi dama
hannden ko yirnan no wodi amma wakkati diyele ɗe enden taƴuno lawol gol himɓe torraki li'or ɗum mematako wala du nokkuje goɗo mba neɗɗo te fuyi tonka kecca e tamati fuu galanu hannden ni yettore Allah neɗɗo fuu heɓan fodde
to sagonga Allah kay joni guineji li'o falɗi sanne tonkaji kecce albecce tomati na irmum fuu falɗi joni
Der wakkati hano keptol nonni der difa fudo hano keptol gafeji e ko nandini wadi hano Jibril Malankalla SG mo komitu ko do fi jial nokkuje de difa no woni no mittintina himbe o tanu labi joddinaadi gan hisina fitinaaji ko natta hankunde himbe nani famaka Gidi Abdurrahman yewtidi e makko
le wakkati to demri bendi ni ayottake hettede le wakkati mudum bonandaji fuddata ngam le wakkati mun jita dammu jofete del gese no wada bonanda dum wadata sadormaji hakkune durobe demobe tawi du labi no don ko gomnati dertini ko ta sadormaji ito kebe gurte gadama nokku hudo e diyam no wodi to dammu ci wota duli jewrobe wuro mo hallama amma dum fu hadata ayi an dammu ci no nata der gese jom hunde no nandi e hensare ngam le ledde amin de nokku no wodi sanne to dammu ci wota duri le wuro to min jeyi fum don pitta ko e himbe do labi dilam dertini ko wi'ete code rural e code pastoral hande duubi cappande tati amma fahinda de jogintinaka dunnu tan watta ko sadormaji di kanta
ina samu dacewa
der do soni horejo mawdo lokotorolo de himbe hano paddete noni region onni no woni no holla layrede nawabe gattata do jaaki yeso lokotoro der wakkati noni kanudo bi en nifi ko wawta waddi sadarma far nyawtol mabbe noni nani ko nuri sayni o fantini jaadi min nana Hadiza Hassan
min gonani dum pitta ko e himbe do wara sawrede lew lectorore gam himbe no jeebo sanne garti lectorore le sanga ko jomum fuddi no nana na walla kam wadi ko na walla kam no tampina be sanne non dino no watta jomum barol cede ko duudi mani fayoto no jomum do filla yonki gam na wallaji no wodi ko hida yebede fudu le wakkati dungu ko tawede misali na walla pappe sa jomum yeba kedum fu no antan jiyal le bandu jomum fayoto to jomum wattanta jiyan gon kasa hunde non ko na torramin sanne gam min jii ko kewal fuu yibaare himɓe wonno wadda sadormaji ɗi fuu gam illu fuɗɗari so jomum wari safareji ni windante so jomum yariɗi fuu no heɓan dama amma so nawalde kal liɓɓi jomum fuu hunde no kon tampina ɗum sanne
ko ɓurata himɓe herme kam bara nder hippitere ko waɗa wuro Barcelo go noonni nder leydi Burkina Faso kiloji capanɗe joyi soɓɓirde wuro Kaya noonni hippitere noon ko waɗa asawe ko pelle jogiiɓe malfe noonni waɗani ɓiɓɓe wuroɓe e soogeji noonni to ɓe tawai iɓe gaɗa hano gayɗe noonni ngam renugo soogeji e wayɓe maɓɓe noonni nder andinore gonni ko andina noonni himɓe gomnati dekowi gite noonni to bononda o waɗa ngam holla mette ɓerɗe maɓɓe noonni. Gomnati leydi Burkina Faso noonni hooƴi teddirka hano himɓe nawniɓe nder hippitere ɗe. Fedde bi'en ni latoɓe bal noonni de AS fan noonni nde latol bal ko ittodirol noonni ko teful coupe mo CAF noonni jaalama ɗon ɗo wakkuto wattana gattanɗe ɗiɗi e bolum noonni nder galluño mai kenga nder fottere ko waɗi e fedde Togo noonni nani famaka ekkintinowo mo fedde leydi Togo noonni Jonas Kolla e Ahmed Fatawu noonni kando mo AS fan de leydi Niger noonni ɓe pantini Salamatu Kadiri.
Min ƴewtinake latol bal fed AS fan de enda wakkati de waɗuno latol mayre arandere. Min miilake du fa handen ko boofi mayre arani ɗi endam fedde de wawa moƴƴinde ɗum nder jeɗɗiire worre heƴata waɗude ɗum. Nden min mbi'i kaden min keɓa tabbat yaadu yeeso dow fedde de endam. Min pamani du nokkuje ɗe ɗum wawi wi'ude latoɓe bal fedde de endam kokka sembe. Kaden jama'aare waran sembinɗinde fedde nden. Ɗum saabi min mbi'i latoɓe bal amin ɓe endam
ñamande komin gaɗana ha nda waɗede min gaɗi boofi mbi arano e ɗiɗa ɓengel fuu juminno min mijeyelaɗi ɗum naata nonduno sukaɓe amin fiɓe baliwori nde baade wore ɓe gaɗayirol latol bal on tawi du ɓento no woodi andal dow latol bal ko watta ba duuɓi joyi ɓe kana walde maɓɓe.
Fedde leydi Niger ni ɓe de mbi'en ni hano garde national noon ni ittama nder fottere ko waɗine mbi'en hakkunde mum e fedde Maroc noon Raja nder latol bal ko tefol jaaki yeeso ko pelle ana ɓurtiɗe noonni. Nder yewtere en pindi noon ni hannde ni haaltana dow ko ƴewata hano laabi série A ɗume wi dow neɗɗo hano gaɗɗo tampo na lamba na mbi'en ni maana gon ko gomnati noonni nder guyka gacce ko ɗum woodi iɗi jukkugoji ɗiye laabi série A leydi Niger waɗanta gaɗɗo irmum nani famaka Oumaru Bilal Gajere o fantini jaade min Anice Karim.
Oumaru Gajere famtini ko ley laabi ɗi laamu dartini no woodi mandeji ko sa dekama dow talkuru fuu iɗum holla ko talkuru gongonno iɗum holla ko talkuru gomnati noon na hana ko gomnati noon na moƴƴe talkuru mum.
Ko indira sode l'état nder faransire kan woni noone fuu de gomnati noone de tabbintina gongaku ɗerol bindagol fuu misali iri tampo sarusuji gomnati e ko nandi titta wattude ƴoƴe waɗude are ɗe du na nawtorare ɗe ko hana dow laawol ɗum ndu no gacce no jukketeɗe yeeso suudu kiite.
Ɓattiɗo portraire famtini gacceji ko himɓe wowta waɗi ilaamu haɗi hano guyka
nder gattol ƴoƴe waɗude na nonude are gomnati ɗe enden tabbintinoje gongaku ɗerol nane nawtorade ɗe ko hana dow laawol gacce no gattol ƴoƴe ɗe kam fuu e nawtorade majje ko hana dow laawol gaɗɗo ɗum kan tan andi ko saabi waɗani ɗum.
Gollirɗo talki ɗi kana gongaji nder guyka no woodi jukkogoji ɗi laamu dartini dow joomum nder jukkogoji ɗin ni joomum no nangete kasu nonduno no yomneti ceede
jukkol gacce ɗe enden balɗe capanɗe tati noon yaade duuɓi sappo amma gattol ƴoƴe waɗude are ɗe enden jukkol gacce ɗe kasu duuɓi joyi noon yaade duuɓi sappo joomum jukkete joomum watte du yoɓa ujune laso yaade millioji sappo ceede CFA.
Ɗo min ndernanta on habaruji men e fulfulde seeɗa lamɗo holli min jango talata min gaddan habaruji gon kirtinto jam hirti
nder galluñe men
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayyi FM
do radio amfani
lamba hembere FM lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
tamaske
do muriyal karkara
lamba capanɗe jeenayi e jeetati FM
studio kalangu yaadu leydi Niger
studio kalangu.